shirweynaha horumarinta wadooyinka Puntland oo ay koowaad noocshe shirkanka waliba soo dareer doonaa muddo afar maalmood ah walina diyaarada iyo hay'adda wadooyinka Puntland iyadoo ku loo qayb galay wasaaradda howlaha guuda munaasabadii waliba la ka bandhigay muuqaalo iyo warbixino ku saabsan sidii uu dareen dhismaha wadooyinka Puntland iyo qarashaadka ku baxay sidoo kale waliba la wadaagay madalla qorshayaalka horumarinta shirkan lagu go'aamiyo doona wasiirka howlaha guud ee Puntland Farax Awad Jaamac iyo waliba wuxuu sheegay intii uu tixgeliyay doonana qubarada iyo injineerada shirkadu qayb galaya aragtida iyo shirkadu biiriyan wasoona sidoo kale sharaxay muhiimadda shirkan lanqabaday
ee aad iyo aad u soo dhawaynaya ee waqtiga hay'adda wadooyinka Puntland oo kaashanaysa wasaaradeeda wax badan bay qabteen ee haddana wax badan bay diyaar yihiin madaxweyne waxaan isusnay tashi badan kadib in loo gudbo inay isku tashanno sidii qorshihii iyo taladiina waa ahayd markii horeba iyo go'aamada golaha wasiirada ee xukuumadda dhaliba dhammaan injineerada iyo qaybgalayaasha shirka inay maskaxda fuujiyaan inay xog badan raadiyaan in bugaag badan la akhriyo in dalalkiina dalalka horumaray waxay ku horumareen labaadi gobol la akhriyo iyo in maskaxda la shiilo waqti badan la geliyo kadibna la soo saaro go'aamo wax ku ool ah oo aynu ku dhaqaaqno oo aynu kaashanno isbarbardhay iyo waxaan isku tashi baan galaynaa waxay u baahan tahay inay waxay iskano aynu helno marka waxaan iska lahayn soo saara waxaan anana way ku garab taaganahay wayna dhilinaynaa midaasna waa midaas midda xigta
gudoomiyaha injineerada Puntland Maxamed Eedid oo sunna meelasay ku hadalay waliba uu saxusay in iyo diiwaan geliyeena 500 injineer shalgadiisan aanasay ku qayb galahaya qorshaha horumarinta wadooyinka Puntland
runtii waxa weey ururka injineerinku garab taagan yahay waan aragtaa de waa meesha ugu weyn cidda ugu weyn shaqada qabanaysa waa injineerada runtii waxaan idinku bishaareynaynaa in aanu la diiwaan geliyay 500 injineer wax ka badan oo different trades ka kamid ah trade-yada kala duwan oo injineering from industrial to transportation to civil architect structural ay noo diyaarsan hadda marka uma baahna hadii aynu inaan isku tashanno runtii slogan-ka dowladda oo in la isku tashado oo shacabiga iyo dowladda iyo technical-ka dadka isku tashadaanin waa arrin aad u war badan runtii assessment-ka nooca kala tawo ku diyaarsanna waxay tusaysaa in diyaar garow in wixii markii yimaado opportunity yimaado inaad haysatid meeshii iyo kii iyo barayada tigaysay u kala ahayd
anka dambeyntii madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Elias Usmaan Logotor iyo xusiintii shirweynaha horumarinta wadooyinka Puntland oo soo muhiimay ay hirgelinta qorshaha dawladda ee horumarinta kaabayaalka dhaqaalaha oo soo noqogaadii hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda qabadowga shirkanka
marka waxaan la fogaadinayaa shirkan muhiimka ah oo ah shirki koowaad ee horumarinta wadooyinka dawladda Puntland waxaan ku fogaadinayaa horumarka iyo shaqada weyn ee hayso hay'adda PHA waxay sanad ka horeysay dhismihii dawladda Puntland iyo Puntland la aasaasin baahideeda ee laga jawaabay oo dadkii hoggaamiyasha ahaa ee xilligaas ee Puntland hoggaaminayay ay garteen ee laga maarmaan tahay in la aasaaso hay'adda wadooyinka runtii muddada ay jirteen waxay ku tallaabatay shaqooyin waaweyn wasaaradda howlaha guud waa fogaadinayaa wasiirkeeda iyo madaxda iyo khubarada kale ee wasaaradda dawladda Puntland runtii waxay ka leedahay siyaasad weyn horumarinta infrastructure-ka guud ahaan iyo horumarinta wadooyinka dawlad ma horumari karto ama wadan ma horumari karaa haddaan infrastructure-ka laga horumarin gaadiidka iyo dhaqaalaha iyo culayska maraya ma qaadi karo wadooyinkeena iyagoo haddana culayska taale uu ka jiro guud ahaan dawladda Puntland waxaa ka go'an si mandaqada Puntland iyo dawlad ahaan iyo deegaanaha loo horumariyo si ganacsiga iyo socodka iyo horumarka dawladda Puntland uu horumaro inaysan waxba kala harin dhismaha wadooyinka waa arkayseen runtii waa fogaadinaya filimkaalka ugu soo bandhigay
shirkan iyo ku qayb galahayana ganacsatada dalada bulshada rayidka Puntland shirkadaha dhismaha wadooyinka hay'adda wadooyinka Puntland iyo qaybo shirkadaysan ee bulshada iyo qobro kale iyo waliba intu soo dareere lan ku hadalo doone sidii lan horumari lahay wadooyinka Puntland caqabado jira sawal lan qabado kor iyo fursado si lan ku faa'iideysto kora